tukakarabya anti jaffe tubona ngudo bwati anjigaba yategeka nitulefuka obudde okuziba egitusa muno getusa muli kale tuwumpuguma kyokka mukama osobola nze ngensuza mbisebuusi mu bisaagate nga mizindaalo mu nsuku mpita omugogo leero otukiraako abasisi naye nze sijja kwevuma ndongo leka nkola obweyalimanya kuba ndabye nkumu abakoze ebibakubaddolera balala bwe baamala okulemwa osanga bageyategana n'okuvoola ne bavoola nga bwe batukiza ebibalo ku mbalaza n'alegesa mwana tululiko nnyinibu bantu bakoyo basitamirira mugenda muwunye engatto embalaza ziyoyotwa atukoye okututulirira okutuzimbirira mutukaluubirira mundeke mbalangire muleke abantu abo batuyigiriza nze era bantamaddatta abeebafa okutuloterako bulujuju yagula emmotoka ennene okkira omuzigo nti kupangisa oggalewo kiki bakukuba enfuufu osanga n'abaasigala emabega baloota bakununkiriza munze n'enfuna oyo zapakasa singa nina site namba abalinanga akasanke kakulema okumaanya okukamala ebyoya nga tajja weekanikirira nja amuleete neŋŋaŋa funa siyangwera buli kolaba birina nga byayita mumakubo gaddembe bebo betuyita abasira okukola kutawanya ensi abalala basoma emirimu naye ng'okufuna wakujja solo ezibaggwa ku ngatto ebisinziiro bikunamya abantu oguzanyisa bulina ate si buli akola nti kweggabana kale nno mwegendereza ebintu singa nali nze yansinga okumba obuby omutwe eyo gye mpitira batubala kuba bakitalo tukiraabe baatuma oluwalo tuyita mukungiriza mbwe abo bannaffe baayitawo so n'ebimu tweka n'obukanyi mmwe ne muliyita eddembe kino kiri ku buli ategana teryaziweesa mu jjinja fenna biba byantuuyo naye kinno mwe tusengekamu gobwoguzakenyetooke nze bwennamuza n'okyusa n'odumuula empiya mbwe zaffe zibaasa migano swazaato weeruweero yanzigalire mumanju muwano saba kubendoo ezangomala zisuula wali onze nnoleero nga tewali naye bwe naamala okukola naawa twegayiridde omuntu yagomba kwebaseeriibwa mbu naye namwe mumesinga sesinga nali mwekyensooka owakikali kumulowooza zino zijja kutusaza obwambe kwe kugamba tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe wekyolabanga kyoyita ekitono kikyuka n'endali omulala empalaata bwemera omuntu tokuyita okkuba ekiyoyo nze mpulira mbuyita buyinja mbunogula busuubulibwa kale mwawo wabayaye mmwe omuntu abuze omuzanyirako kuba obwo bwe bubonero obulaga bukulu ki kwe twebuuza n'ennyoko bwameranga envi bufukamiranga ku vivi n'owongerera bw'osinza abaffe baabula ddadda twalwanyisa bulwanyansi fekennyini kwebuulirira ne mukama tukwatirako ku bwetoowaze n'okujja mu bantu abakulembeza kukuminkiriza obunyikivu kwo n'obuvumu n'obukakamwe wali ebinyiga atakulaba ng'agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo bakugira mu magoba bannanga owulira omuntu ferino lyatufuukira ekkatala kutubanja byemutatukola nekukuze wajozalwa katuze enkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono baneekuntandika olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tuttiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mpenda za kukuleekaana egy'emizira egy'ekiralu kerere na njogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange enduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja awazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja awazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja awazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bafula endowooza endyo yaminyaga ogigaggawaza entuyo zaffe ekimwazikose zijja okubakabirira nze kati nnyinyuka nnyeenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi tikuba musaayi gwa lujja nga bano bambaleese b'owulira abeesibaku wa nnyinimu wanzoyoke mutuukirira ensawo obwe mubazaananyo nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwateganya bannyiniko nyinika jagalaza obugulu byonna oleka noonyeenya mutwe gwatewoboleze kabebiko bwe kakwononera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosa n'okalera kugambye n'olaba ejjooko leero nze bandaba obutono empunga byoyejerega okugejja bagiyita diguli fe bino bye tubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereesaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njiga endongo eyagyensomesa yakimpa buwa teyantuma yatta akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yalinga ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza atemuse ntunoonyaki ng'ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka we kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe olaba nabatubeera ku nsegere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza n'oddamu noonyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunoonyako be balyake n'abannanfuusi baakirumira mpuyimbiri obwo enkwezenge bannatabula mu byange mwe muwogganira mbunze bakazi be bazimbalako ky'olumu abaamizi mu kkunda luddawaawo bwenfu kunira wamasa seyomba nzizeyo kufumba ndete ukwenda birago kizekibalo
www.mp3ugandanmusic.com